waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali inaad suuqa shaqada austreeliya lugta la gasho waxaa dhici karta inay adkaato gaar ahaan ay ku adkaato dadka dalka ku yimaada qaxootinimo ama soo galootinimo kale cilmi baaris ay samaysay hay-adda dibudejinta qaxootiga ee imis loo yaqaano ayaa muujinaysa in soo galootiga dhibaato kale ay kala kulmaan inay galaan suuqa shaqada laakiin waa lagu guulaysan karaa taas haddii dadka taageero hore loogu fidiyo oo la baro sida shaqooyinka loo raadsado waxaa cilmi baaristan qoray monica o'dwyer waxayna sheegtay in kuwa shaqooyinka helay ay inta badan ku shaqeeyaan si aan joogto ahayn ama waxa loo yaqaano casualiska
for many new migrants and especially in our study where it was mostly women face a number of barriers after migrating to australia
soo galooti badan oo cusub sidaan ku ogaanay cilmi baaristan oo intooda badan haween yihiin waxay la kulmaan dhibaatooyin badan markay dalka yimaadaan waxaa dhici karta inaysan ku shaqayn waxay barteen muddo dheer baahida ay u qabaan inay bartaan afka ingiliishka ayaa mid kale ah iyo inay ka caawiyaan reerkooda sida dalka ay si fiican ugu degi lahaayeen way adag tahay inaad sii wadato shaqooyinkii ama xirfadihii aad soo baratay iyo inaad dad badan ku xiran tahay ama waxa network la yidhaahda aad leedahay oo laga maarmaan u ah xirfadda shaqo ee austreeliya ama shaqo helidda austreeliya o'dwyer ayaa hoosta ka xariiqday sida soo galooti badan ay u helaan shaqooyin aad uga hooseeya waxay barteen iyo waxa ay khibradda u lahaayeen margaret davis waxay ka shaqaysaa barnaamij imis ay waddo oo lagu caawiyo soo galootiga inay fahmaan waxa ay u baahan yihiin si ay u helaan shaqooyinka austreeliya
Well, I think the real struggles are trying to fit in to the Australian job market. Many people come with a resume, but it may not be appropriate.
Waxay ila tahay in caqabada runta ay yihiin inay isku dayaan inay fahmaan suuqa shaqada Australia. Qaar badan oo kamid soo galootigu waxay wataan resume oo ah warqada muujinaysa khibrada iyo waxbarashada qofka. Laakiin waxaa dhici karta inay sanahayn mid ku haboon suuqa shaqada Australia. Sidoo kale ma fiiriyaan xayeysiinaha shaqooyinka ama si fiican ma akhriyaan sidoo kale waxaa dhici karta inay shaqo codsadaan laakiin aysan culays saarin waxyaalaha ay tahay inuu qofku la yimaado waxay sheegtay in resume fiican uu qayb muhiima ka yahay raadinta shaqada bob waa 30 jir ka yimid dalka tanzania oo ka shaqeeya shaqooyinka dhismayaasha wuxuuna waddankan yimid 4 sano ka hor wuxuu sheegay inay jiraan dhowr sababood oo ay dadka isagoo kalaa ugu adag tahay inay shaqo ka helaan Australia.
The first reason would be the language. Even if you used to speak English when you were at home, the accent, the way of communicating.
Sababta koowaad waa luqadda. Haddii xataa aad af Ingiriiska kaga hadasho gurigaaga, lahjada iyo sida aad dadka ugula hadasho waa ka duwan tahay markaad shaqo codsanayso ama raadsanayso marka way adag tahay waxaa kaloo jira arrimaha dhaqanka marka waa sababahaastay ugu adag tahay shaqadoonka kadib markii shaqooyin badan loo diiday bob wuxuu go'aansaday inuu ku biiro hay-ad shaqo dadka la raadisa oo fursado shaqo bixisa alexander michise oo macalin dugsi sare ka ahaa dalka talyaaniga wuxuu sidoo kale dhibaato ka soo martay markii uu horeysay oo uu isku dayay inuu shaqo helo 5 sano ka hor waxaan rabaa inaan dhaho way adkayd markii uu horeysay austreeliya way ka duwan tahay dalkii aan ka imid waxay sidoo kale ku xiran tahay xirfadda ama waxaa qofku bartay caqabadii iigu horeysay waxay ahayd inaan samaysto resume maadaama xirfadaydu ahayd macalin waxay noqotay inaan ka jawaabo shuruud kasta ama su'aal kasta oo aan qoro wax aan isleeyahay dadka codsigayga qabanaya way ka heli doonaan margaret davis ayaa sheegtay in markii dadku ay ka gudbaan qoridda resumega iyo waraysiga telefoonka ee u horeeya inay lagama maarmaan tahay inay si fiican ugu diyaar garoobaan waraysiga foolka foolka ama interviewga waxa loo yaqaano
so that they don't go wondering what they're going to be asked talking to recruiters about
baaritaan waa inuu qofku sii sameeyo marka hore si aadan u tegin adoo aan garanayn waxa lagu weydiin doono sii baro jawaabaha su'aalaha aad isleedahay waa lagu weydiin doonaa barnaamijka dowladda federaalku wada ee job active loo yaqaano ayaa ah mid isku xira shaqadoonka iyo shaqo bixiyayaasha maamulaha hay-addan ee gobolka victoria waa adrian jenkin waxana uu sharaxayaa waxa uu barnaamijkan yahay.
Job seekers come to us generally through the Centrelink system, so most of the job seekers will be on some form of income support. And the level of service depends on the circumstances of the individual.
Dadka shaqadoonka badanaa waxay nooga yimaadaan dhanka hay'adda Centrelinkiga. Intooda badan waa dad qaata lacago cayr ah. Adeega aanu siino wuxuu ku xiran yahay hadba xaaladda qofkaas uu ku jiro. Guud ahaanse markaan u hadlo, marka qofku noo yimaado waanu la fariisanaa, waxaana loo dejiyaa qorshe shaqo raadin. Waxaan eegnaa dhowr qaab oo aanu ku caawin karno qofka. Mararka qaar waxaa dhici karta inay u baahan yihiin oo keliya in resume lala qoro iyo in dadka la fahansiiyo sida suuqa shaqadu uu shaqeeyo. Dadka shaqadoonka ayaa laga caawiyaa siday shaqo u heli lahaayeen, laakiin waxaa kaloo la siiyaa tababaro ku habboon oo ay ka mid tahay qorida resumega iyo u diyaargarowga interviewyada. Jenkin ayaa sheegay in dadka shaqadoonka intooda badan aysan ka fakarin muhiimadda ay leedahay inaad taqaano dad badan oo aad ku xiran tahay markaad shaqadoonka tahay.
One thing that we try and coach people in is that almost a third of all jobs are not necessarily advertised.
Mid aanu isku dayno inaanu dadka fahansiino waa in saddex meelood oo meel shaqooyinka aan la xayaysiin oo dadku hadal ahaan isugu gudbiyaan, qofka saaxiibkiisa saaxiibkiisa kale uu u sheego, sidaasna marka dambe qofka lagu siiyo. Qofku hadduu waqti badan ka maqnaa suuqa shaqada, markaas waxaa sii yaraada xiriirka uu la leeyahay dad shaqooyinka jira u soo sheega. Iyadoo weli suuqa shaqadu uu adag yahay, qaxootiga iyo soo galootiga cusub sida Bob oo Tanzania ka yimid ayaa sheegay inuu joojinayn dadaalkiisa uu ku helayo shaqo, wuxuuna ballan ku qaadayaa inuu saacado badan gelin doono inuu xirfadiisa iyo waxbarashadiisa sii kordhiyo si uu ugu dambeynta u helo shaqada uu isleeyahay. Waa u baahan yahay, waana u qalmaa.
It's up to you. You have to adjust and make sure that you come up with something that will replace the employers to give you a job that is of your most desires.
Adiga ayay kugu xiran tahay, waa inaad furfuran tahay oo aad la timaado waxa uu ku qanci karo shaqo bixiyaha shaqada aad ka dalbanaysid. Taas macnaheedu waa inaad buugta furtaa oo aad wax barato. Waxaana iman doona waqti aad heli doontid markaas shaqada aad doonayso. Marka kama niyad jabaya anigu, waana heli doonaa shaqo fiican mustaqbalka.
Waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.